abasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro murumva Eric Bagira Ubusa. Nkuko twari twabibasezeranyije mu kiganiro cyacu cyatambutse niko biza kugenda. Dusangira ijambo irakomezanya n'ingingo y'iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Mu kiganiro cyabanje twareberaga hamwe icy'abavuka Butare banahafite ibikorwa bavuga ku iterambere ry'uyu mujyi bo bemeza ko basanga udatera imbere uko bikwiye. Muri icyo kiganiro mwumvise bamwe mu basabwa kuvugurura inyubako zabo ubutegetsi buvuga ko zitakigendanye n'igihe bakubaka izigendanye n'igihe. Mwumvise ko hari abagerageje kubaka amagorofa nabo byananiye. Mwumvise kandi ko hari bamwe mu bahoze bafite ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Butare bagahitamo kubyimurira mu yindi mijyi bo basanga hari imikorere. Dusangira ijambo iheruka twababwiye bimwe mu bice nko mu cyarabu cya Butare hasigaye habarezwa inyubako zahindutse amatongo kubera zimwe zasenywe izindi zigafungwa maze hamwe muri ho hagahinduka nk'ubwiherero bw'abahisi n'abagenzi. Kimwe mu bifatwa nka nyirabayazana wo kuba uyu mujyi usigaye usa n'ucecetse namwe mu mashami ya kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi byahahoze n'ibindi bitakibarizwa i Butare. Ku bw'uyu mujyi bamwe bavuga ko wakurikiraga umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere icyo gihe ubutegetsi Huye bwo bwavugaga ko ahubwo busanga irushaho gutera imbere umunsi ku wundi. Bwabishingiraga ku bikorwa remezo bihagaragara birimo inyubako nshya z'amagorofa zihazamuka, ikigo abagenzi bategeramo imodoka, isoko rya kijyambere, ikibuga cy'umupira ku rwego mpuzamahanga n'ibindi muri uyu mujyi umwe mu yindi igomba kunganira Kigali. Aha ariko ku kijyanye n'amagorofa hakagaruka ikibazo gikomeye kuba yubaka ugasanga bimwe mu bice byayo byarabuze abaye bikoreramo. Mu kiganiro cya none turakomezanya n'abasaza bakoreraga muri Butare mu myaka myinshi ishize. Turumva isura bahaha n'uburyo bahakoreraga ngo bitandukanye n'ubu. Turareba kandi bamwe mu basigaye bibera mu matongo ya hamwe mu bice bya Butare. Turasozanya n'umwe mu baherwe ba Butare nawe atubwira uko abona iterambere ryabo ndetse n'ibitekerezo kukongera gutera imbere kwa Butare uko babyifuza. Ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'umusaza Karori Rugera Inyange w'imyaka 97 arahera ku gihe yakoreye i Butare.
Imyaka 45 ndahazi. Nakoreraga umwarabu witwaga Musonga Haruwa n'undi witwaga Butahama Vubi. Yari umusaza nk'uko nshaje ariko ndari umusore ndahazi.
Muhakorera icyo gihe hari iterambere rimeze gute wenda ugeranije? Tuvuge nk'umucyarabu uhazi hameze gute?
Hari heza ku bwa Rudahigwa, hari heza. Hanyuma haje Kayibanda na Habyarimana haba habi muri 58 niho navuyemo.
Nonese ujye uhagenda?
Kera narahagendaga ariko aho bubakire rya soko nahagiye gatatu.
Ariko icyarabu
ndakize.
Wabonye ikintu gisigaye gisa?
Ni mu kuzimu. Hari abanyarwanda ntabarabu barimo.
Ubu ngubu rero mu cyarabu habaye nk'itongo.
Ni itongo uretse abajyamo bakubaka bafite amafaranga bakazamura amataji naho ni n'amatongo.
Icyo wavuga cyagushimishije mu bihe byanyu mu cyarabu ni iki?
Hakirimo abarabu byarashyuhaga kubera yuko bahabaga ari abamahanga atari abintu, bagashyushya ibyabo tukabyitabira badutegeka. Ariko njonjoye ibyo byari bibishye, ibiryoshye n'ibyo turimo.
Waba warigeze ujya muri hoteli za hariya nk'umuntu w'umusore w'icyo gihe wari ufite amaraso y'abakiri bato iby'icyo gihe?
N'indege nayigendeyemo.
Ndavuga hoteli za hariya Huye, za Foco, za IBC, waba warigeze gusohokera
hose? Ndahazi abazungu baratuninaga ntitujyemo. Abazungu baviriyemo
hoteli Foco waba warayigezemo muzima?
Kibi nakanwa hano ndayizi.
Wayinywereyemo iki?
Nayimwe yo mwiki? Nubwo nshaje. Dore. Urufunguzo rwanje nakuye inshuruza na byiri. Burarirwa. Zaturukaga i Burundi.
Rwanditseho Primus.
None se nyine.
Ariko warukuye muri hoteli foko.
Niho naruguriye nzicuruza mu cyarabo. None nagurihura ariko yewe.
None hoteli foko ubu yarafunzwe.
Yaka ni mu kuzima.
Ikintu cyagushimishije muri hoteli nk'icyo gihe ni iki? Nka hoteli foko.
Oya. Nta cyanshimishaga kubera abazungu baratunenaga ni nabo baduteranije baryanisha abantu.
Washoboraga kujya muri hoteli umuzungu akagukubita?
Ntiwageragamo. Ntiwageragamo. Ahubwo hari akandi kari hino wacagamo ukajya kwinywera agatama ubundi ugataha. Ariko abazungu baratunenaga.
Ubu ushobora kugera ku cyarabo ukavuga uti uriya muryango nawe ukoreragamo nubwo haba harabaye itongo
ku mugaragaro. Uyu ndawuzi, uriya ndawuzi. Mbega hano umuntu amanutse agira imamba ni buryo aho nakoreraga. Ibumoso naho twajyaga kuvunjisha amasiringi avuye mu cyarabo iwabo kwa Hamisi niho twajyaga kuvunjisha.
Hotel bisi yo yagiyemo muze?
Nayigiyemo. Yari yashiraga isoni nayigiyemo.
Washiraga isoni gute?
Umuntu ni umuntu ntabwo yankangaga. Najyagamo.
Ubwo abazungu bakumiraga abandi wowe ntabwo?
Uretse n'icyo gihe. N'ubu iyo ngiye hariya ku murenge nkagira icyo mbaza. Akavuga ngo genda ejo uzagaruke. Aho mwe kampanye. Ntabwo nsubirayo. Ahubwo njya kumurega ahandi.
Mu yandi magambo wihagararaho.
Nkajya kukurega kuko nshubije inyuma umukire ukamushyira imbere kandi bose ari abantu kimwe.
Nyuma y'uyu musaza utakiwe mu mujyi wa Huye hari bagenzi be bakiwubamo nabo baratangira batubwira igihe bamaze bakorera mu mujyi wa Butare.
Ese ni ukuva muri 73 kugeza ngereranya navuye muri 81 niho nahari.
Duhe isura y'icyo gihe uko habaga hameze.
Reka nkubwire ibyo niboneye atari byo nabwiye. Urabona hari amamodoka y'amakamyo ahapakurura ibirayi ayandi y'amatoyota abapakira bajyana mu cyaro ikintu cyose. Noneho muri izo za 73 nakubwiraga hari abarabu bemezaga imirimo baguraga amakawa nko mu masizeni mu kwezi kwa gatandatu bakagura amakawa ugasanga harashyushye imodoka zipakira zijyana ziyajyana iy'abandi bapakurura. Mbese tuvuge nko mu gihe cyo mu masaha 6 hari umukene rwose ntabwo yaburaga nk'ifaranga ntabwo yaburaga pe nta nzara yari iri. Nawe urabona ukabona ko cyarabo haduteje inzara harabiduteje kandi si inzara y'ibiryo gusa n'inzara y'amafaranga nayo hajemo ikibazo.
Wari nk'umusore niba ndumva neza icyo gihe?
Nari umusore nashatse umugore muri 80.
Wari warize?
Nize makeya nagarukiye mu wa gatandatu.
Washoboraga kuba watembera ukagera muri hoteli nka hoteli foko?
Yagaragaye nari umusore w'umusirimu najyagayo rwose.
Ubu rero nayimeze nk'itongo biriya byo
bikoze uribaza icyo ureba burya turabona uko ukuvuka mbere yari imeze kuko ariko imeze atandukanye.
Murumva byagenda bite kuri mwebwe mubufatiye ku cyarabu n'andi mazu mbona wagira ngo yabaye itongo?
Sinimba yabaye itongo. Yabaye itongo pe. Mbese wowe uhatembereye ugatera amaso ugana kuri universite ugatera amaso ugana ku ishuri rya Maria ubona buriya atari itongo hataba habitse amabati n'amabandi buriya hayabika kubera ubukene.
Mwumva ubutegetsi bwakora iki?
Icyo bwakora abantu bose ntabwo bareshya kuvuga ngo ko cyarabo bashyiraho rwose bashyiraho amataje ahubwo agiye ngo ni ubutegetsi bwashyiraho kugira ngo bavugurure ariya mazu bongere isura igaruke ntiyari hari imbere kuko njyewe nabibona mu bwenge bwanjye.
Bitabaye gutyo?
Bitabaye gutyo hakomeza nyine hakabitongo bwa bukene bugakomeza bugakura bwa bukene bugakomeza bugakura kuko ikintu nkugereranyiza nka kiriya cyo cyarabo twihase muri za 78 kugeza muri 80 ikintu nkubwiye cyo nabonye akazi nakoraga mbona kambangamiye mba umwisimamo.
Umwisimamo uravuga iki?
Umwisimamo bivuga karanya ingufu. Nabaye umwisimamo nk'imyaka nk'itanu ariko ku buryo nabaye umwisimamo ndetse naje kuba n'umukuru w'abisimamo ariko ku buryo nagezaga saa tanu nibura ibihumbi birindwi bibonye
satanu z'amanywa
nkitahira numva naniwe ngataha kandi icyo gihe ibiryo ntabwo byari bihenze nk'uko nguko icyo kinga cyaguraga amafaranga icumi amamesa agura atanu urwagwa rugura cumi n'atanu ibintu byari biriho ariko urabona ko ibintu biriho bigenda bigabanuka naho bavuga ngo
mukumva rero kuvugurura aribyo byatanga igisubizo
nibyo byagitanga none se bose bazubaka amataje urazabaye itongo ariko bananiwe kubaka ayo mataje iyo bose bagira ubushobozi bwo kubaka amataje nk'ariya yo ku isoko cyangwa ariya bariho bubaka bose baba barayubatse ariko ubushobozi bwabaye bukeye
icyo wavuga cyagushimishije muri ibyo bihe byanyu ni nk'ikihe
ikintu cyaba cyarashimishije muri icyo gihe cyacu nkubwiye ko nigeze kuba umwisumamo navaga iwanjye nkagenda nta n'igiceri cy'atanu njyanye ariko natanga atahana amafaranga kandi ntibye nkoresheje amaboko yanjye ariko akenshi ubungubu iryo terambere ryacu umero n'urubuga abenshi urabona bavuze ibyo bakora ahubwo ubona bamwe bakubitirwa mu mirima y'abandi bajya gukura imyumbati bajya gukwiba kandi babafunga ubwo ni ukubera bwa bukene
ufite imyaka ingahe wowe imyaka mirongo itandatu mucyara burahaje mucyara w'indahabuye wigeze uharonkera mu gihe runaka uretse kuba narahageraga hari abantu baba bavunjaye bagaragara ku muhanda twari tujya kubavunjisha amarundi habaga abasore birirwa ariko kazi bakora ariko rero kiriya gihe umujyi wa Buta wari ushyushye hari ibikorwa byihuta ariko ubu ngubu urabona amafaranga arimo ariko ntatembeye
mu cyarabu ibyo hageze
mu cyarabu n'ibindi bintu urabona bagiye kubara ko ari uko leta idahomba urabona nta gihombo gihari amafaranga ariyo amangazini yinjizaga yose none imyaka ikaba ibaye ingahe ari mu matongo barahe nk'abaturage b'akarere ka Huye bakaba bafite amafaranga yinjiramo hariya amashyira mu isanduka yayo ntabwo abaturage babo bose baba bateye imbere
iyo uhageze wumva umerewe
ute kiriya cyo iyo bahageze nk'ahatu urugero urareba inzu ya nyakatsi urimo wareba amazu nk'ariya atagira icyo akora inzu nibura hejuru ya miliyoni mirongo ibiri ugasanga zose zipfuye ubusa ntacyo zimariye abaturage ntacyo zimariye nyirazo ubona ko ari ikihombo giteye ubwoba
inzu ya nyakatsi ariko nyakatsi zaracitse mu rwanda
wowe ya nyakatsi se nk'izi turimo zose ziba nyakatsi wareba dore ukavuga ngo aya ni amazu nyakatsi zisakaje ibyatsi inzu yose itabashije umuyaga ushobora guhirika ejo n'ejo bundi hari nyakatsi reba rero nk'izi ziri aha urebe na ziriya zo mu cyaro zitagira icyo zimaze
waba warigeze ujya muri hoteli koko kufatayo nka kamwe nk'umusore w'icyo gihe
n'ejo bundi ejo bundi ntabona byaga kunywayo fanta
none ubona yabaye itongo
rega ntibibaza rero uretse ko wenda abayobozi bafite uko babifata ariko harimo igihombo kirenze igihombo tuguhe n'urugero nk'ariya kiriya cyarabu cyose uko bashaka ko cyubakwa cyubatse amataje bose dukurikije ubushobozi bw'abaturage bo muri aka karere ka Huye urabona ugasanga babona n'abakodeshereza isoko ririmo ubusa abacuruzi bari bica nta bakire babona nta muntu ukibisikana undi mu isoko asanga isoko ari urujya n'uruza reba ariya mazu ya Bihira reba ariya basemuye yose urebye ntabwo yose yuzuyemo ntabayakoreramo bahagije bahari none ariya bose abaye amataje se nk'uko babishaka babona n'abacumbi n'abacumbikamo ku ntaho babona ukurikije uko umujyi wawe urimeze hari akagombye kuba amazu aciriritse akaba neza akagira isuku ariko akaba amazu aciriritse
wowe nicyo gitekerezo cyawe niko
byumva igitekerezo umuntu amurahagira amazu aciriritse nka ziriya nzu nyine bagenda bagasenyuka mfashe inzu ya miliyoni mirongo itanu uti mushyira hasi mujugunye nta kintu kivuyeho yakagombye gukora isuku akagenda yagerekaho n'indi ariko ntasinye
bibaye ngombwa ko muhura n'ubutegetsi mugabo ibyifuzo mwabaha ibihe byifuzo
ibyifuzo nuko bahashyira amazu aciriritse urabona nk'igihe yanita ari igihe kugira ngo cyangwa igihe kabiri yarabitaye ubu rero amafaranga arunze hariya yataye angana kuri iyo kugira ngo ufate nka miliyoni icumi uzirambike ahantu ntacyo zikora haba harimo igihombo kirekire kuko mu baturage natwe tuba tugomba gukora za miliyoni iyo zikoze mu bwoba zigera kuri benshi
mukomeje kumva ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika ku ngingo y'iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda muracyari na RK bagira ubusa reka noneho dusure umwe mu batuye mu matongo yo mu cyarabu
naramutse amakuru turabasuye tubatunguye
njye nitwa Eric ndumwe mukuru wa radiyo y'ijwi rya Amerika
aha ngaha ubundi ni ahantu mu cyarabu harasenye ndabona mwarahinzemo inzuzi bihaza bireze ariko murahatuye ni amatongo byagenze bite
twa nyine amazu nyine abara babwiye ngo nibasenye nibahita bazisenye
ubuse muraya amazu mubayemo mute muraya kodesha mwabonye ari bisigarizwa bisigaye muraza mwibera mu byagenze bite
bisigarizwa nyine byasigaye turaza twiberamo nyine nyine ni mu matongo nyine ubu ngubu ndagereje nyine ko nimba bazubaka
mwari mwarabuza ko bahandi
twarakodeshaga ubundi ubundi bahita bazisenye
niba mbyumva neza mubereye mubuntu
ni mu matongo nyine parashe nyine ubu ni mu bitongo nyine
nimwe mwafashe gahunda yo kuba muhateye inzu zibimeze bite
twarazasize nyine kugira ngo hadakomeza kuba ibitongo gusa kugira ngo nyine hagaragare isuku
none ubu ntabwo bamujya mugira kuba mu matongo abandi barayavuyemo
turabugira umuntu arabugira nyine batutegereje ahubwo ko bagira bakatwubaka nyine abantu bakajyamo cyarabundi nakomeze kuba amatongo ubona ko ubu ni mu matongo
mwakoraga ikimwebwe
twaracuruzaga aho ku muhanda twabaga dufitemo dukarito tugacuruza nyine hose ku muntu akagenda atambageza aho ibintu byo gucuruza
niba mwumva neza muri uku kuvuga ngo bubaka etaje byagize n'ingaruka ku bakeneye
byatugizeho ingaruka nyinshi cyane ahubwo kubera ko hakiri amazu umuntu uwari wese afite waba afite agashoro gake yarakoraga ariko ubu ufite igishoro gike nakora kubera ko buraho umuntu acururiza
ntihari isoko se
isoko rirahenda umuntu yari akeneye nk'aya mazu yo mu cyarabu uwari wese yaracuruzaga urabona ko abantu bacuruza ni abantu nyine baba bafite amafaranga menshi n'ufite amafaranga ikibanza kiramuhenda
ntabwo mwashoboraga kujya gukorera ahandi hantu se hatari muri rya soko
ririya soko naho umuntu yaracuruzaga ariko abenshi babaga bari aha mu cyarabu cyara wabonaga ko ariho hari abakiriya na benshi kandi amazu yaho ntabwo yenda ariko etaje se wabasha gukorera muri etaje kiri kufite igishoro kiremereye
aba bana ni abawe bose ufite umugabo
ndabumfite
murumva ubutegetsi bwakoreye
bwose pe nk'aya mazu wenda ikintu badukorera bakatureka tukongera tugakorera mu cyarabu nk'uko twakoraga
byagenda bite kuhambona harimo ayasenyutse nkawe uri mu matongo yasenyutse
bashobora kuvuga bati umuntu yubake wenda kubaka nk'inzu ashoboye afitiye ubushobozi cyangwa nawe ku muhanda bakavuga ati basimuye umuntu agende areba ikintu yashyira ku muhanda agacuruza ni igihombo ko umuntu yari afite amazu nk'aya umuntu akaza akavuga ngo nimusenye bagasenya niba nubake
ba nyiri ubutaka mujya mubona baza kubareba ngo bababaze kubera iki mutubereye mu matongo cyangwa mwabyumvikanyeho kugira ngo
mwabyumvikanyeho nyine ni nk'uko umuntu yabwira umuntu w'umuvandimwe wa tuzajye kuba uri hariya mu matongo n'aya mabati bashobora no kuyiba
aya ngaya hazitiye
ubwo rero iyo duhari nta muntu ushobora no kuyiba nyine ko ari ikibazo pe ni ikibazo rwose kitoroshye kuba umuntu yaramenyereye gukora nakure kandi ahakorerwa hahari hari imbere bavuze ati buri muntu ahatereka ikarito ni muntu ahagire ahashyira akantu ahantu hose umujyi wakongera ukuzuramo abantu
ntabwo bishobora gutera umwanda se
nta mwanda pe aho ukoreye ugomba kuhakubura kandi naha ku muhanda ntabwo umuntu yafata nk'akantu si ikarito uvuga ngo ni iyi ngiyi isa nabi nahashyira akantu keza k'isuku ku muhanda umuntu agatondekaho utuntu umuntu wese agakora na nijoro umuntu yanacuruza haba habona
tugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbumvishe bwana Jean Baptiste Sebukangaga umwe mu baherwe wo muri Butare uzwi ku bikorwa byo gucuruza serivisi z'amahoteli uyu musaza w'imyaka 81 afite hoteli Bartos mu marembo ya kaminuza y'u Rwanda nawe nabanje kumubaza kubwitabire kubagana amahoteli yabo
ubwitabire bwo cyane ariko biterwa n'ibihe biterwa n'igihe cyangwa amasoko ubundi hoteli zitungwa n'amasoko cyane cyane y'amahugurwa iyo hari amahugurwa iza ONG ibyo nibyo bikunda kugira icyo bimara kuri hoteli naho abacumbika bo ni bake uko cya mbere urabona n'inzira y'i Burundi nayo irafunze abacumbika bo ntabwo ari benshi ariko igihe hari ibintu bya foromasiyo by'amahugurwa ibyo hoteli bitomboye biterwa rero ntiyatomboye icyo kiraka indi kazagitombora ubundi byose ntabwo bihora bimeze kimwe
muri rusange abantu bazi umujyi wa Butare ubundi kubera ariho abakoroni batangirije uburezi ni umujyi ufatwa nk'igicumbi cy'abanyabwenge ibigo by'amashuri n'ibigo by'ubushakashatsi byahoze muri Butare bigihari ku bwinshi mwabonaga nk'abantu mufite hoteli mubyungukiramo
urumva hari abarimu barimu nabo barakonsomaga hari abanyeshuri benshi ibyo uvuga byo ni byo ariko ubundi igihe cy'abazungu kugereranya n'ibiharuro icyo gihe byari bike kuko nta liberté ntiyari ihari ariko nyuma yaje kuza nayo izanywe na Repubulika Dominicaine ubu ngubu mu myaka nk'itatu ishize ibiri ishize nubona hari ibikorwa byagabanutse ku mashuri bakaba twizeza ko bigiye kugaruka
bitagarutse ku rimwebwe mubona haba hari ikihe gihombo
ni kinini cyane kuko bitagarutse kuko Butare nyine ni umujyi w'abanyeshuri barubatse abantu bino hari universite yabanje kubashishikariza kubaka amahome za tumba zose ni amahome nanjye bita amahome ayo yose ubu arashomera nta shomaje muri ayo mahome ivyo kandi twubaka urumva twubakiraga universite cyane cyane kandi yo koko ni ikibazo ku bantu bubatse mu mazu bakaba kenshi na kenshi ari n'imyenda ya banki bafashe ni ikibazo
mufite imyaka ingahe mize
mufite 81
mwavukiye Butare
oya ariko mpamaze imyaka myinshi igeze kuri 50
tuvuge wenda ngera uhamaze imyaka 20 iyo sura ya Butare yari imeze ite
sinzi uko umuntu yabigereranya kuko icyo gihe hari hashyushye hakurikiza uko hanganaga ubu habaye hanini n'ibikorwa byaragutse hari n'ibya etaje zahuzuye nyinshi cyane ikibazo yenda gihari ni uko nk'ibyo bizu byuzuye byinshi cyane ariko itaba ari hano kuri iniverisite ubu bitagira abantu ni cyo kibazo gihari ariko ubundi bwo ibikorwa byo birahari byinshi cyane
ahangaha mu cyarabu abahazi bavuga ko hakorerwaga ibikorwa by'ubucuruzi ibikorwa by'ubuvunja abantu baba bafite amafaranga bakavunja iyo sura namwe muribuka
iyo sura ni ya kera nyine icyo gihe no mu Rwanda hose habaga udusoko hirya no hino hakaba abagereki hakaba abarabu ariko ibintu byarahindutse guhinduka ko iterambere rigenda rigira impindura z'amoko yo menshi ariko byarahindutse mu cyarabu habaye ikintu cyo kugira ngo bubakire amazu ya etaje urumva yari impinduka nziza ariko ntabwo byashobotse cya mbere banki hari abashakaga amafaranga neza yabaha hari abandi bavuga ngo bazubaka n'ubu barategereje mbese habaye igikorwa cyatumye batekereza kubaka inzu zirezire ariko ntibyahura na ekonomi y'igihugu kuko n'amabanki nayo ntabwo ashobora kufinansa amazu angana kuriya mu Butare ngo azabone amafaranga agaruke
muzehe se Bukangaga turi kuganirira munsi y'inyubako izwi cyane mu marembo ya kaminuza inyubako yanyu hoteli Bartos ariko turi kuganirira mu yindi nyubako nshyashya bakiri kubaka abadukurikiye barumva ko abafundi bari mu nzu muravuga ko hari amahome byandi mwari mufite harimo ubusa kimwe nuko mubisangiye na bagenzi banyu iki kizere cyo kongera kubaka muragikuraye ntabwo bamufite ko nabwo mushobora kuzisanga izi nazo ziri mu busa
nuko twatangiye ibikorwa byatangiye yenda ibyo mpinduka zitaraza impinduka ziza mu hagati n'ubu twizeye impinduka zibigarura kuko batubwira ko bemeye ko ayo mazu ari ya universite urayabona hakurya manini cyane za etaje aho ngaho bagiye kugaruramwo abanyeshuri izo mpinduka rero nizo twizeye ko yenda zizagira icyo zidufasha
batagarutse
batagarutse ni ikibazo
hari ibigo by'ubushakashatsi za IRST za Labofar bakagenda bagaruka ku ruganda rw'ikibiriti byimukiye ahandi nabyo biri mu bintu mubona ku bukungu bw'umuntu utuye Huye hari icyo byari bivuze
byari bivuze kinini cyane uretse nk'uko wari ubuze abakoreraga ibibiriti aho hagiye kera nta nubwo hagiye Kigali nta hakibaho bazana ibiriti bitagikorwa hari nka kuriya yenda rwo n'uruganda umuntu atavuga ko hari aho rwagiye nta naho ruri ubu ngubu ariko hari ibindi bikorwa nyine bya bigomba kongera kuzamuka yenda leta n'ibidufasha tugateramo inkunga ikatugarurira abanyeshuri benshi ibyo bikorwa bizongera bizamuke bikore ireste nayo mu bigo bemeje ko bizagaruka numva rero mpinduka twizeye ziraduha icyizere n'ubunda cyane ndagira ngo nkomeze nubake nyine kuko kubera icyo cyizere
ku munsi w'abanyeshuri bahawe impamyabumenyi byabaga bimeze bite byabereye hano i Butare noneho
byabaga bishyushye cyane urumva nka kiriya ni igikorwa cyari ngarukamwaka kikagira ikintu kigize akamaro cyane Butare. Ubundi Butare ntifite imihanda myinshi igana kuko usanga ari enclave cyane cyane noneho naho Burundi bufungiye imipaka yabwo. Butare yarujijeho kwigunga leta rero turizera kuzadufasha kugira ngo ubwo bwigunge buzamuke buvemo.
Mwe musobanukiwe imirimo yo kuba mwafata amafaranga mu buryo bufatika murinyujije muri izi nyubako zanyu, murumva ari nko gushaka umuti leta yagombye kuba yabigenza ite mu buryo bufata ku muturage bugafata kuri Sebukangaga rwiyemezamirimo mu nyubako, mwumva byagenda bite?
Ngira ngo leta turayibaza byinshi ariko n'abaturage nabo nta n'abahari Butare. Umenye ko Butare yari yapfuje abantu benshi benshi cyane kandi barimo bacuruzi. Ibyo nabyo byadindije Butare, ari nabo bacuruzi muri ayo mazu yo mu cyarabu na hehe, harimo bacuruzi bagiye bamamungana bakoze ibikorwa bya jenoside, aba nabo baragiye, abahabara abatutsi barabije, ibyo byose byashubije Butare inyuma. Numva rero leta icyo yadufasha nuko yagende yongera ishyiramo umwuka mushyashya kugira ngo ariko n'abanyabutare nabo n'abasore baho bakatinyuka bakaza bakaba mu mujyi wabo bakawuzamura aho kugira ngo bose bigire Kigali cyangwa ahandi. Biraterwa rero n'ingufu ziturutse mu bantu bwabo n'iziturutse muri leta.
Hari abatubwiye ko hari aho biba ngombwa ko bitewe n'uko babona umujyi udagifite imikorere bakimura ibikorwa, wowe hari ibyo bigeze wimura?
Ntabyo nimuye, ahubwo ndakora ibishyashya ahubwo, ariko kubera iki njyewe ndizera ko Butare izazamuka izatera imbere kurushaho kuko n'ubu ngubu hari byinshi yatewe imbere ugereranya n'ibya mbere. Ntabwo imbere ari amayetaje dufite ntiyari ahari, stade Huye ntabwo yari ingana yayubatse kuriya, isoko rya Jambere ntabwo yari ahari, ariko ikibazo noneho nabaza namwe ibikorwa niyo n'izo homu z'abanyeshuri zuzuye zikabura abazijyamo. Ndirizera ko leta ibishyizemo umwete, zaro iratwumva kuko si ubwa mbere babivuga, barabitubwira yuko leta igiye kubishyiramo umwete.
Uretse ayo macumbi y'abanyeshuri muvuga ari mu busa, hoteli Bartos nayo igigira igihe kubera ibikorwa byagabanutse, nayo mugasanga hari ibyumba birimo ubusa mu gihe runaka bigwenda nk'imyaka?
Bivuze kuvuga ko nta bantu benshi dufite Butare kubera ko ntaho waganira imihanda yajyaga i Burundi frontiere irafunze keshi na keshi, nabwo abakerarugendo bagarukira i Kigali cyangwa se n'abakibageze ino bahagera batarara bagasubira i Kigali. Urumva rero amahoteli nene abantu ba mukerarugendo kandi ntabwo tubite benshi. Icyo kibazo ni shomaje y'amahoteli irahari, ariko ndakeka ko n'i Kigali ishobora kuba amahoteli amwe n'amwe afite iyo shomaje.
Kwa kubona rwa rujya n'uruza rw'abantu rwaharangwaga nta ruhari, umuntu akareba akavuga ati wenda Sebukangaga ari kubikora nk'umuntu umenyereye ibintu by'ubucuruzi cyangwa se imikorere, akavuga ati mu gihe runaka we ni umuntu ureba kure, ariko wa wundi mushya wenda wagomba kuza kubaka ya etaje akavuga ati n'ubundi nta bantu bahari. Ntabwo bishobora kuba intandaro yo guca intege bamwe mu bagombaga no kuba bakubaka iyo hoteli muri Huye?
Birashoboka, ariko njyewe nyine nkurikije icyizere mfite ko nizeye mu leta yacu ndabona tuzongera tugatera imbere.
Hari ikindi mwongera ku kiganiro tugiranye?
Ibihugu bya Amerika radiyo namwe mufite uruhare rwo kuba mwavuga kugira abashoramari bakaza bagashora imari Butare, mukavuga yuko dufite ibikorwa byinshi bishobora kuzamura Butare, ababishoboye nabo bakaza kashyira imishinga yabo.
Turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze.
Muzehe Jean Baptiste Sebukangaga rwiyemeza murimo muri ry'amahoteli Butare niwe udusoreje ikiganiro, we na bagenzi be mbashimiye ku musanzu wabo muri dusangira ijambo. Nshimiye namwe mwayikurikiye, mukomeze munogerwe na gahunda zacu, mwari na ariko bagira ubusa naho utaha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo. Turagushimiye Eric bagira ubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi, nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.